ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara. Anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa ahau e mōhio ana ki wēnei toko rua. Ko tā huhana he ko te mahi, me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaua e ki roto i te whare pāremata. He nui ngā mahi mō te iwi.